Bato leka bale paya, hupi ngutlo fella fela, nana fela. La banka za mama hudi muteng tlo palamela. Thapelo yona shem kya ujweza kinwe nyahamela. Lwena njaka ituse, hloma nguelo bone du spanela. Cross my heart, I hope to die, yetsa jwala. Yetsa jwala. Tlwella pelo e bule, tlwella pelo e khaya. Tlwella body tell, put the hate aside. Hana ntho tla hlula, lanka qala fa, yetsa jwala. Yetsa jwala. Yetsa nkara o bone go ba lwantsha. Ba tlo kgalla o bone o le maranta. A ke re jwale ba bona o ikgantsha. Yetsa jwala. Yetsa jwala. Tlwella pelo e bule, tlwella pelo e khaya. Tlwella body tell, put the hate aside. Hana ntho tla hlula, lanka qala fa, yetsa jwala. Yetsa jwala. Yetsa nkara o bone go ba lwantsha. Ba tlo kgalla o bone o le maranta.